And I'll read another poem, and it's in these Nzingizi. They are not translated at this stage. Isimo esibucayi, state of emergency. Mihla namazolo kuyafiwa, omdala nomncane kuyafana, umfana intombi kuyafana, osekhulile ozelo kuyafana, isimo esibucayi. Indlela zivaliwe akungena, imingcwabo ivaliwe akungenwa, ubaba umama kuvaliwe akungenwa, umfana intombi kuvaliwe akungenwa, osekhulile ozelo kuyafana.